Doza ink on this one. Tafula loko atenga ziri abani. Zikukuba oluseke noru matida. Ay, wanu ekampala Mr. DJ. Wanna play this bitter twice. Jagalo jikube nze njagalo jikubile mu eye. Nze njagalo jikubile mu vibe. Jagalo jisekule nze njagalo jiteke mu vibe. Mesenda luza lumbye Kampala boy. Eno mu Kampala. Mesenda lu eno mu Kampala eh. Mesenda luza lumbye Kampala boy. Eno mu Kampala. Mesenda lu sizira be Kampala. Baby wange tula, baby wange tula, baby wange tula wano. Jagalo vutenga wasolo weza bambi tula, bambi gwe tula wano. Jagala nkukwate konga wenyo mirwa. Olina engeli bambi jobi kola jenyo mirwa, jobi kola nenyo mirwa nonjagaza. Echintu chochi tade na ku aitebo matira bibyo oh oh. The wando galo gam omutima nze wampunza byo nakati nkola bibyo. Njagala sugar mama njagala bibyo. Omukwano gompanzo mpera mukiro. Mesenda luza lumbye Kampala boy. Eno mu Kampala. Mesenda lu eno mu Kampala eh. Mesenda luza lumbye Kampala boy. Eno mu Kampala. Mesenda lu sizira be Kampala. Nawe city wange tondeka. Amapezi matira gago. Mimi na kudada dada. Beta beta omukwano uli beta. Tulirizo testagala bigambo bya bates. Tagala bigambo bya banu. Baeta beta baeta bachifes. Baeta laya. Njagalo jikubire mu vibe. Njagalo jisekule nze njagalo jiteke mu vibe. Mesenda luza lumbye Kampala boy. Eno mu Kampala. Mesenda lu eno mu Kampala eh. Mesenda luza lumbye Kampala boy. Eno mu Kampala. Mesenda lu sizira be Kampala. Baby wange tula.
Da 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 on the beat.